Shasko Blande Funde. Shasko Blande Funde.
Aha.
Ay, baby.
Ah.
Ay, baby.
Ah.
Ay, baby.
I just come to buy.
Ay, baby.
Nitalalaje usingizi wakati leo weekend. Wauni.
Nitalalaje usingizi wakati leo weekend.
Maji, maji, wote tupo maji. Maji, maji, wauni tupo maji.
Maji, maji, wote tupo maji. Maji, maji, wauni tupo maji.
Nimeangaika angaika wiki nzima kusaka vichenji. Nimezipata mzee mzima unyonge sipendi. Maisha na muziki kwenye mtima na enjoy kishenzi. Enzi ushubwada tupa kule sitaki undezi. Kwenye stane misi jaja peke angu. Asalete baredi kupecha itagi angu. Kwanza sina mchumba, sina mpenzi. Misiishi na mtu, kinitaka ukinipenda.
Niongeze.
Sishi sinza, sishi mbezi. Popote kambi tu, kinitaka ukinipenda.
Niongeze.
Ai wewe, ai wewe. Ai wewe, ai wewe. Ai wewe, ai wewe. Ai wewe. Italala. Leo, weekend. Wauni.
Nitalalaje usingizi wakati leo weekend.
Maji, maji, wote tupo maji. Maji, maji, wauni tupo maji.
Maji, maji, wote tupo maji. Maji, maji, wauni tupo maji.
Aha. Oh. Oh my God, I like it. Déjà Mr. Designer. Oh.
Bajaji, lete ki bajaji. Nataka ni nangiri wali mbebe bajaji. Maji, baka nite mai. Ngoja ni nywe bombe. Uvyo ni vipaji vyangu unione. Kicheza mangu maguma. Unione, kicheza chesa kwa nyuma. Unione, napojwa kuyenga shaba. Eyo baka suba. Kirari chama. Weekend zote na tunda. Weekend na tenga ni shaga na chumba. Ah. We ni talalaje usingizi wakati leo. Weekend tuiba.
Talalaje usingizi wakati leo.
Maji, maji, wote tuko maji. Maji, maji, wote tuko maji chama.
Baba mamu Tashi mitoto uchaga ni mitoto pastori. Watoto wa Lisbon City Nyandu Webe Yuli talenti Tompo.